Esula ya 22. Era nate ekigambo kya Mukama ne kinjigira nga kyogera nti, naawe, omwana w'omuntu, onoosala omusango, onoosala omusango gw'ekibuga eky'omusaayi, kale kimanyise emizizo gyakyo gyonna. Era yogera nti, bw'ati bw'ayogera Mukama Katonda nti, ekibuga ekiyiwa omusaayi wakati mu kyosso, ekiseera kyakyo kituuke, ekikola ebifaananyi okweyonoona okwegwagwawaza. Ozizza omusango gw'omusaayi gwo gw'oyiye, era ogwagwawazibwa n'ebifaananyi byo bye wakola, era osembezezza ennaku zo, era otuuse ne mu myaka gyo. Kyenvudde nkufuula ekivume eri amawanga n'ekyokuddaalira eri ensi zonna. Abo abakuli okumpi n'abo abakuli ewala bali kukuddaalira, gwe alina erinnya ery'obugwagwa era ajjudde okusasamala. Laba, abakungu ba Isirayiri, buli muntu ng'obuyinza bwe bwe buli, baabanga mu ggwe okuyiwa omusaayi. Mu ggwe mwe baanyomeranga kitaabwe ne nnyaabwe, wakati mu ggwe mwe baakoleranga omugenyi ebyokujooga, mu ggwe mwe baalyazaamaanyanga atalina kitaawe ne nnamwandu. Wanyoomanga ebintu byange ebitukuvu n'oyonoonanga ssabbiiti zange. Abasajja abawaayiriza baabanga mu ggwe okuyiwa omusaayi, ne mu ggwe mwe baaliranga ku nsozi, wakati mu ggwe mwe baakoleranga ebyobukaba. Mu ggwe mwe babikkulidde ku bwereere bwa kitaabwe, mu ggwe mwe bakwatira n'amaanyi omukazi eyali nga si mulongoofu olw'okweyawula kwe. Era waliwo akoze eky'omuzizo ne mukazi wa munne, era waliwo n'omulala ayonoonye n'obukaba muka mwana we, era waliwo n'omulala mu ggwe eyakwata mwannyina muwala wa kitaawe. Mu ggwe mwe baliiridde enguzi okuyiwa omusaayi, wasolooza amagoba ne bisukkirira. Era baliraanwa abo wabaviisaamu amagoba ng'okwatiddwa omululu ng'ojooga, era onneerabidde nze, bw'ayogera Mukama Katonda. Laba nno amagoba go agatali ga mazima ge wagoba kye navanga kubira mu ngalo n'omusaayi gwo ogwabanga wakati mu ggwe. Omutima gwo guliyinza okugumiikiriza, oba emikono gyo giriyinza okuba n'amaanyi mu nnaku mwe nditeeseza ebibyo? Nze Mukama nkyogedde n'okukola ndikikola. Era ndikusaasaanyiza mu mawanga, ne nkutaataaganyiza mu nsi nnyingi, era ndikumalamu empita mbiyo. Awo oligwagwawazibwa kuba wekka mu maaso g'amawanga, kale olimanya nga nze Mukama. Awo ekigambo kya Mukama ne kinjigira nga kyogera nti, omwana w'omuntu, ennyumba ya Isirayiri efuuse amasengere gye ndi, ne bonna bikomo n'amasasi, na byuma, na bbaati wakati mu kikoomi. Bo masengere ga ffeeza. Bo masengere ga ffeeza. Mukama Katonda kyava ayogera bw'ati nti, kubanga mwenna mufuuse masengere, laba, kyendiva mbakuŋŋaanya mu Yerusaalemi wakati. Nga bwe bakuŋŋaanya ffeeza n'ebikomo n'ebyuma n'amabaati n'amasasi mu kyoto wakati okubifukutako omuliro, okubisaanuusa, bwe ntyo bwe ndikuŋŋaanya mmwe nga ndiko obusungu n'ekiruyi, era ndibateekawo ne mbasaanuusa. Weewaawo ndibakuŋŋaanya ne mbafukutako omuliro ogw'obusungu bwange, nammwe mulisaanuuka wakati mu kyo. Ng'effeeza bw'esaanuukira wakati mu kyoto, nammwe bwe mulisaanuukira bwe mutyo wakati mu kyo, kale mulimanya nga nze Mukama mbafuseeko ekiruyi kyange. Awo ekigambo kya Mukama ne kinjigira nga kyogera nti, omwana w'omuntu, kigambe nti, ggwe oli nsi eterongoosebwa, so tetonnyebwako nkuba ku lunaku olw'okunyiigirako. Waliwo okwekobaana kwa bannabbi baakyo wakati mu kyo ng'empologoma ewuluguma etaagulataagula omuyiggo. Balidde emmeeme z'abantu, banyaga ebyobugagga n'ebyomuwendo omungi, bafudde bannamwandu baakyo okuba abangi wakati mu kyo. Bakabona baakyo bajiridde ekyejo amateeka gange, era bagwagwawazizza ebintu byange ebitukuvu. Tebaawuddeemu bitukuvu n'ebitali bitukuvu, so tebayigiriza bantu okwawulamu ebitali birongoofu n'ebirongoofu, era bakwese amaaso gaabwe ssabbiiti zange, nange nvumisibwa mu bo. Abakungu baakyo wakati mu kyo bali ng'emisege egitaagulataagula omuyiggo, okuyiwa omusaayi n'okuzikiriza emmeeme, balyoke bafune amagoba agatali ga mazima. Era bannabbi baakyo babasiigiddeko ebbumba eritasekuddwa bulungi, nga balaba ebyayanga era nga babalagula ebyobulimba, nga boogera nti, bw'ati bw'ayogera Mukama Katonda, Mukama nga so tayogedde. Abantu ab'omu nsi bajooze ne bagobeera okunyaga, wewaawo beeraliikirizza omwavu n'eyeetaaga era bajooze munnaggwanga nga bamulanga bwereere. Ne nnoonya omusajja mu bo eyandiddaabiriza olukomera n'ayimirira mu kituli ekiwaguddwa mu maaso gange ku lw'ensi, nneme okugizikiriza, naye ne siraba n'omu. Kyenvudde mbafukako kunyiiga kwange, mbamazeewo n'omuliro ogw'obusungu bwange, ndese ku mutwe gwabwe ekkubo lyabwe bo, bw'ayogera Mukama Katonda.